Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dawladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas'uuliyiin hore inkastoo marar dambe dhammiin lagu sii daayay. Waxaa barbar socday eeda musuqmaasuqa la xiriira oo hay'ada xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlayay axaddii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan.
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams.
Waa inaan ula dagaalanaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaanu ku guulaysano riyooyinkeena. Waa inaanu gaarno dalkeena marxalad aan ahayn yaa taqaanaa inaad taqaanid madaxweynaha, wasiirka, iyo cid kasta iyo xafiis. Taasi ma aha wax dadnimo keenaysa, maya, ma aha intee lacag ayaad haysataa. Waa inaanu bilowno in aanu isku qiimeyno sifaheena iyo dadnimadeena cidda aan nahay.
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyaan saaxiibo badan ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kaloo badan ay ku lumiyaan, isagoo dhiiro geliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyey ee ah inay waxqabsadaan ama ay shaqaystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God
gives. Waa inaanu bilowno inaan wax ku abaalmarino annagoo sadhig uga dhigayna waxa dadku sameeyey, kartida iyo hal-abuurnimada eebbe kugu deeqay, iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaasi oo dhan waa wax Ilaahay noogu nicmeeyey oo uu doonayo inaan u adeegsano inaanu ku wanaajino nolosheenna iyo nolosha walaalaheenna gabdhaha iyo wiilalba. Dhab ahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaanu u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay riyadoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle. Because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa loogu soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdabamarinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qaybo kala duwan. Guryo ayaa lagu burburiyey, madax kala duwan ayaa lagu xiray. Dowladduna waxay sheegaysaa in baaritaano horleh ay bilaabi doonto. Musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta oo fara ba'an ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyey, sidaas oo ay tahayna xukuumadihii dalka soo maray dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxay sheegayeen inay la dagaalamayaan musuqmaasuqa. Waxaa la isku raacay in uu yahay musuqmaasuq curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan tallaabooyin dhowra oo uu hore u qaadi lahaa. Dowladda madaxweyne Uhuru Kenyattana ayaa u muuqata mid doonaysa inay muujiso in ay sameyso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasi kula dagaalamayso. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.